unajiita boss. Boss. Unajiita boss. Artist. Musanii. Hajui kuimba. Hajui na vina. Muziki ni muziki. Eti bora kuimba. Ona huelewe. Sikiza basi riki. Jio ni mchana na muziki ni mtari. Mtari. Unavina hatari. Ndiyo riki. Riki boy tiga. Ya yeah. Sikia na biti pia. Na mwaga vina kari. Mutu msima. Na sina jima. Gari na zima. Nifika maska ncheki demo yunga kata mazina. Na mchika haga nime chezeche. Dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Sikia dogo, unaongea nini? Mbona sikuelewi? Unachoniongelea? Mbona sikuelewi? Unachonichanea? Sasa sikia ninavyoongea, ninavyokuchana mpaka utalia. Hii ndio hatari, mtu mzima. Big boy Tigra, Boy Giraffe.